yande joyno wittodi e min tagi sappo e joynani habaruji men ni e fulfulde di min Hummu Oumarou ha janganta on dera ko e kibaruji men ni France Media Monde himbe hawrindeji partiji di gonda e lamugum e leydi Niger noni gombe France no woni no tumira cuudi habaruji di e hokkugo habaruji penpene kenga e jari bojji mabbe to suudu sari'a de Paris noni lawol lamugol duubi ujunaji didi e sappo e joyi e bolum e chapande tati e joyi gol leydi Niger joddini dow wittingo himbe dilloombe nonni no tawra e jaccere e sadarmaaji CNDH wi portal gal be puddi handel subaka gal der gallu nyemey no daran no watta koni moddinol wade yewten men pindinol ni handen yeccata ko nani hitane ni ko nyaw coronavirus wangi de leydi Niger dun do noy himbe leydi din ko jiri nyawgu tokko min on nam pirtol halaagi di der kibaruuci men burtaki ki dental parti gi di gonda e lamugun sini wadugo jango asawe nogay e lewru mars duma gonden dermu hore be gallu nyimay haddi burtaki mabbe ki ha barumo akti Niger andini gan jotita wadango hano himbe bonon daji nonni e do fi cellal ka be kokki hujja ko hadata burtaki kibe cini wadugo himbe tawabe derab hawrin deji parti gi di gonda e lamugun e leydi Niger ni be jari bojji mabbe to suudu Serie A bobini Paris be noddana cuudi habaruji leydi France hano RFI France 24 MC2 dundu gan hokkugo habaruji penpene do fi cubaki leydi Niger Aboubakar Tianyo Abdul Kader horejo nani ko jaadi min tarnal fuday waddi
dans son journal quotidien
der habaru mabbe mabbe kokki yamde jeegon futuro sappo e jeegon lewru mars bitido wuddi television France 24 kati wi'i ko Allah e hippitere nde ɓiɓɓe bonɓe gaɗi nder leydi meɗen to e nder région Tillaberi Bazoum Mohamed Ardake Sawara fedde ndenagu dow ko yaawi anoni o tabintinama kanko woni laamiɗo leydi kesa on nonni tawi du fillano cuɓaki leydi kin warri no woni e hoore mum nder leydi meɗen woɗi du hoorejo leydi kesa on faamatake sahana suudu hawjindu talki laamorɗe leydi du yehi tabintinoy ko heɓa e cuɓaki ɗum le habaru on bi ko Bazoum Mohamed latake horejo leydi ndenni dum wadi ko gubal parti di ngala e lamube min jari woytandu amin wodi domide ela e polkiler jamra woytandu amin du do filla labi di leydi France joini do hokkugol habaruji
etol yadu demokrasi de leydi Afrika noy wayi ka woni hore hala kabe desi to portal mabbe aranal ko pelle jinganoje Afrique noni do fi labi demokrasi de leydi Afrique ko fudda kenga wuro Wagadougou Algabid Mohamed Ider SG kiddo mo fedde sukabe e kolledi Niger tawado to Batougou nani fama ka o fantini jadimin Mohamed Mamman e cellalol
en Afrique nous avons
do Afrique no wodno leyde lati de no mande nere demokrasi lobbo ndu konda kan woni hono Senegal kanyi e Benin endan de le do handen bonji take fan do no kuljina himbe leyde endan no fi wonno yarani nenno le Afrique yanange do no wodi kulle goddo konda ko wala dun don kan woni hono se hisama no Burkina Faso lami do leydi gondo e lamu filake lamu hebi illu arande ne endan be hebay be du yarde ke kebol makko gol no woddu fanne en kala hala Niger kan kandu konna e lawol demokrasi gol jowon go mudum ko jo leydi cuɓaɗo do lawol démocratie waɗi laamuji muɗum ɗiɗi yardi jippo laamu ngun waɗi du konnan cuɓaaki hakkunde himɓe woɓɓe fereɓe gon
lawol laamugol duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi e ɓolum e capanɗe tati e joyi ko leydi Niger joɗɗini daarowol fi wittingo himɓe dilloamɓe no tawra e jaccere e sadarmaaji kewɗi dow fi hakkeji ɓiɓɓe adama ka woni ko CNDH wurtini nder taykaki ki waɗi hande subana nder gallu nyemey Bara Mahamadou Ali horejo kawjiɗo ko darata filla yoltugol hakkeji ɓiɓɓe adama CNDH ɓangere Agades o fantini jadimin Nafisa Adamu.
cette loi de 2015 sur le trafic illicite.
Lawol laamu joƴƴinaangol duuɓi ɗinaaɗi ɗi e sappo e joyi ndaarowol fii wittinde dille wamɓe ko wala e laawol. Laawol no laatingol lukkongol wurti ɗum enɗa yimɓe kaalido majjoji sanne. Minen yoltoɓe hakke ɓiɓɓe adamaɓe e ɗum ndaarami, saabu minen gollal amin woni yoltugol hakkeji yimɓe fe e kamɓe dille wamɓe ende ɓe gooni hen enda so tam nder leydi ndi noon, saabu nder leydi ndi woni ko laawol ngol gollira hedde Agadez to enɗa. Jiyande waɗande wurtina en paami ke no woodi ko jacci nder muɗum sanne, ko hanta e moƴƴintinama, saabu bamanda laawol ngol e hoore muɗum fa faame moye woni mbawɗo wiyede ardiɗo filla wittinigol dille wamɓe ko wala e laawol. Ɗum ɗon laaɓay ton sanne, saabu ɗum ɗon wakkatiji goɗɗo so ɗum wari fu ɗum wartana e dow laawol ɓiɗɗam bonɗa ko durdugol e muɗum. Ɗum saabi minen fedde hawjide filla ko dartu yoltugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe CNDH, min ƴaman to gomnanti kañum e députéɓe he gam battegol heɓagol golle golle maggol
dogondaji ni wuro gongo nder commune mo bana nder département Gaya. Jangirde potorɗo no tawra e rafi jaccere kulle gollitirɗe e janginoɓe nder wuro gonɗon. Jangirde singane illa hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e goo. Manu Salay horejo jangirde de yottini noddojo mun yaago e himɓe nani ko Fadel Alu waddi.
Nimɓe ngala fanon fu hakkiloji ko famata na fakkata waɗo ley jande, kinnatako sukaɓe ɓen amma ɓe mbindaɓe l'école. Sukaɓe capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo tawa nder jangirde nde, classeji ɗiɗi wodi kamɓe janginoɓe ɗiɗo. To seconde ɗon gam goto non ɓiɓɓe wuro ɓen koƴani ɗum teddirka yiide ɗum wala ɗum waɗa ɓe mbi jangino goto hoƴƴe kamɓe joɓata. Woɗi rafi guineji ko jangirte no tawa dewte jangirɗe e ko nandi e mum. Feytaɓe joɗorɗe ngala ɗo endan nder suudu ndu a yii na ko dodage non sukaɓe joɗi ne janga. Miɗen godi classe CE1 kamɓe CMD gam rafi janginoɓe waɗi komin kaaɗi e cuuɗi ɗiɗi ɗi. Hitande hikka nde sukaɓe lasoji ɗiɗo e joyo kamɓe woni ko winda l'école, amma gam rafi jangino na e ɓe
itta.
Talata wittine ɗuɗal sukaɓe ummatore ɓe mayayi région maraɗi ɓe keɓi are gollitirɗi gaɗa kokkol andal ngal ɓe gaɗana laabi tati. Ɓe keɓana masiniji nyogol e are moƴƴinol kuran nonni ko fof pa walliriɓe. Ibra Patrick horejo golle jungo ɗe mayayi fantini jadimi Yusufu Shaibu.
Fappa waɗani sukaɓe ummatore ekkintinoje dow fi kulle tati gaɗa ɗum hantani ɓe ekkintinoje ɗo waddani sukaɓe ummatore ɓen en balla. Nder maɓɓe no wodi gaɗoɓe golle nyowgol imma golle hiite kuran gaɗa mum sey ɓe cenna himɓe joyo joyo. Ɓe gaɗi bekkin bawɗe maɓɓe are gollirɗe fuu ɓe gaddaniɓe kasem min gattai gite dow golle ɗe ɓe gaɗata yaade duuɓi ɗiɗi. Ekkintinoje oni ko ɗum waɗi ɓe gaɗana ɗum gam ciwtini ɓoldi ɓustire, kanjum waɗi ɗum waddani ɓe are gollirɗe. Komin elata ni woni sukaɓe ɓe ɓe kettino ko mare yi'i ɓe imma komin kalaniɓe kasen ɗum waddana ɓe
nafaka.
Golle nyibdi kodorko telwam ko ƴongol Agadez yaago arlite ni fuɗɗagol go e lewru avril hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi. Dimma golle keɓaɗe noon ni no waɗa pecce capanɗe joyi e nayyi dow hermi. Horejo kawjiɗo e fi nyibdiji Agadez o holli laabi joɗɗinama gam himɓe keɓa no bittori. Nani fama ka Aboubacar Bourayma fantini Moussa Mamman.
Dimma golle ko waɗa nangude ñalande nde min tawa leymu nde no waɗa dow hemre pecce capanɗe joyi e nayyi dow balɗe capanɗe jeetati e ɗiɗi ko golla hano lebbi sappo e go'o dow lebbi sappo e nayyi ko gollal ngal heƴa. Jonka sembe gollal ngal fuu waɗama koyɗe kodorko on waɗama ko hippata ɗum to loreji tokkirta ɗon tan woni ko heddi. Ɗuɗal gollitirɗe ɗin fuu ƴutana leydi Chine, ndenne min do manana gaddol ma ɗo yaade hantode lewru mars. Ko tiɗɗum fuu waɗama illa guineji ɗin gadda maɓɓol nokku on tan heddi. Feyde ndiyam toɓi noon baasi fuu wala, illu jondo laabi fuu kanɗi ko ƴama, lawol ceddugol ittama tawi fey ley ndungu noon lowreji no mbawi wittorade ɗum.
Dental latol baalo FIFA de leyɗe duniyaru wurtini andinore yaasi gam hollugo ko latoɓe baalowo ɓe leyɗe tubakoɓe ta jehu leyɗe Afrique. Dow fi latol baalo ko cuɓogol nonni ko woni no sirye Allah e nyaw coronavirus ko wangi nder leyɗe duniyaru. satarma oye gol lawol juddinawol gol wawta waddani pelle latobe balo be leydi afrique nane bien leydi niger mohammed silman sg fedde latol balo fantini jadimi salam to kadri no fi o wontiri e cielalol
le grand principe c'est que quand
kujuma du tawadun le mudum woni deni latol bal ko leydi duniyar dun no wada latobe bal be e kolo buji din no tilsu e mu en no e yade to latol bal ko suba gol dun allah e nyaw coronavirus one fedde FIFA ne hokki lawol kolo buji din to accu latobe mum be burto gam no wodi leyde to labi kingadi gan hisinde nimbe nyaw coronavirus o dum satti sanne farto jahangal fedde leydi France den do tabintini lawol gol dum waddi chadale kewde no wodi nyenyube e latol bal hewbe ko hepta warde to latol bal ittondirol ko kaf dum gadol no ga e jeegon lewru mars yaade chapande tati e go mudum mine e koy amin miden godi latobe bal tato wambe France wodi du leede kewde fi o torri dum en misali Senegal Algérie Côte d'Ivoire et konandi en
Côte d'Ivoire etc.
Jagnalli maunan debbo hanne ni mi hoci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa am da a jaama der biro am
a imi anne ay dama min no woni minya ko urda yi ude
a he hore maada andine yonay ba mi halanane
maunan debbo imi annini on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o accamen natoyde sey men gatti cumode amen men lota juude amen denko accamen men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu yebare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi niger
neddo arano kebi dado nyaw coronavirus ni de leydi niger ni wangana sappo e jine lewru mars hitane dubu ujinagi didi e nogay hande hitane ni iri fama kay bibbe leydi niger wadani rabu nyawgu alhaji da gobi abdua janginowo mawdo dow fi gurna himbe der universite mo nyame goto der kombe no durwida e nyawgu der leydi niger hokki fama o no latori nani ko jadi min talata abdu bahar waddi
nyaw coronavirus erab mu bangol mu leydi niger warde hanne wadi hitane mu bere fudda bangol nyawgu enda do leydi niger noy himbe giiri filla nyawgu
kantale a pami
ko nyawgu wanguno do leydi niger lewru mars hitane dubu ujina didi e laso no dum haliri do nyawgu enda dum hokki himbe habaruji himbe leydi niger adi nyawgu hanu nyaw bonguno nyaw burgu hulkinade der nyawuji duniyaru fu nyawgu dum wala safari kogu wala safari dum degu nangi neddum denne say mayde no dum tindinir himbe no rabu nyawgu wadirta nangudo nyawgu enda neddo fu adi jom na jode nyawdo o enda memi neddo na neddo fofi fofango makko bibbe nyawgu enda raban neddo dum du ko himbe no kula wado dirde sanne no boddo dira gan dum wi'i ko der bado dirul der mum neddo buri nangude bibbe nyawgu enda
dum e himbe pami hanne do nyawgu e rabmu
dan le representation
der mi joji himbe wobbe no bi'a ko nyaw coronavirus gu enda nyaw kingunum hana nyaw kesunum hano iru duruma nangoka himbe wakkati warde wakkati nin wobbe du no bi'a ko himbe gom ka en ni gonno kala no gatta nyaw gu enda der ko e himbe nyaw gu hana ko igu don non wobbe ka en du no bi'a ko politique gomnati nin non ko watta gomnati heba cede e leede yasin wobbe ka en du no bi'a ko habbidane nin non ko leede tuba ko be gadi gan hadude leede meden ya yesu
dan kont mo bi
de hanne dume wayli der miloji himbe e faama mabbe do nyawgu enda
la pandemie a fait bien
nyawgu e rabum gadi wakkati mum e dum dum waddi ko kulal gal endan buytiri dar berde himbe ko dum fuddi dum hebude e wadande himbe batte nyawgu endan dum dum beydi fukkinde hakkiloji himbe faabe paami ko nyawgu endan no nyawto denne dalila kebol batte de endan watti tamude hebude jalorgal do nyawgu endan dar berde himbe
ɗo min darnanta on habaruji men e fulfulde Seydi Lamɗo holli min jango min gaddan habaruji gom mbiyen kirten to jam hirti.